DJ Silva.
Ona ana cheka kama wazuri. Bizi nalimungu ya kikopo. Nimepata saizi yangu. Alisema sele gogo.
Let's go.
DJ Silva.
Hey, your trunk.
Kuchagua mdomo kasema na kupenda. Mwambie umepona. Alo kutesa moyo kusumbua. Maumivu ya mikuenda. Nini zawadi ilopewa. Macho ni pepese wapi mikipofu mwako sioni. Penzi limetarakani na pepewa. Harufu ya marashi, rashi, nketachi, tachi, shingoni. Uvae baibu ikanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, weupanifukizia pambetu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, number one.
size yangu. Yani na leo desapu nawa. Filimbi nitapuliza kuita ndege waje. Raha zimefululiza wako natopaje. Hadi bububu umepitiliza tuko kwa vipi paje. Taratibu naniliza baba. Tulivuruge baranga chimeneza kunimua kwa mbaru. Nikienda ikitanda shuka za maua uwa ya maru. Kisha tukonge na vyanda mambo ya kujizimua na varu. Nifunge upande kanga kakujuma we kwa ruwa kwa kwaru. Oh baby oh mama. Lakini nimemlambisha ananambia chumbeza. Tena nikizidisha ananambia koleza. Nikitaka kusitisha ananambia ongeza. Japo imethibitishwa ila itampoteza. Ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari. Asijepata madhara nampa aisukari nampa sugar sukari nampa sukari nampa sugar sukari nampa sukari nampa sugar sukari nampa sukari nampa sugar sukari nampa. Kilianja juu njasifanyi ajizi na mjazi aja juu jana vitanga wizi yeah. Baba chanja baba chanja eh. Chukua vyote chukua vitafune nganja nganja eh. Chakua maya chakua ujibusti na karanga eh. Tuliza na kitumbua ila kiadhari na majanga we usije ukaugua mana. Ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari. Asijepata madhara akaikosa na hali. Ladha yake msala shira ya kizanzibari. Na misi mjimi wala akitaka na mpa aisukari na mpacha sugar sukari. Yani kwa sau, kasema deka, deka. Na mimi, najiachia. Kanipa shuruti, la kumteka, teka. Silaha, kanigawea. Mbezi kimara, unipeleka, peleka. Paka mwisho ashuki, ashuki. Kiungo imara uni penyeka penyeka kwa ya mungu mashuti mashuti. Oh, kaniweka darasani kunifundisha vizuri. Mengi haya julikani ataka kuya kariri. Kanichorea ramani kopari nyingi kisiri. Jekundu nje na nani rangi yake zingi furi. Kwenu bidomo
was thinking about you, Leo. I was thinking about you, Leo, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. How I think it's a hotel. How I think it's a hotel. No, no. Imagine your smile. No, Lina, Nifa. No, Lina, Nifa. No, Lina, Nifa. No, Lina, Chomboy wapoteze Nikupe sukari jinumile Kachumba kachori jinogeze hey, Baba, baba inogeze
Nobody love me like you do Love you like I do
Like you do
Love me like you do Oh yeah, oh yeah
Cause nobody got love me like you do
Oh no
Love you like I do
Oh no,
love
no,
me like yeah. you do Nobody be love you like I do. Anything I do for you. Girl, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. I just say, yeah. Nataka kuwa na wewe. And I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby. Physically, mentally, I got you your way. Spiritually, critically, what make we day? Me, I get you sugar from my chop on my cake.
My baby. Vitu flani vya kusisimua Chachambu wanavyo ichambua Nipa minga tenate Mikato nika tekate Igande ina tenate Iteleze shwe kwa mate
Yala 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 Yala
Pania, pania Na hajataka kuniachia
DJ Silva
Kanipania, pania Na hajataka kuniachia Kama samaki ulomakia Uwanza kichwa mpaka na kiaya Na iyo baserikali Kijana pele kwe mali Ananifanya silali Siwazi sitafakari
Yala 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 Yala
Yala DJ Silva
We are the Freeze Entertainment DJs Where you find the best of the best mixing DJs
Are you nice?
Unge maja kapita Mi ego na ushafika Yina ganyo janita Baby Shauru taki kabisa Eti unache na visa Yafira mina musa Vigi Ikilala na utakama Naniita Nafumba machu Navuta shuka Naona napumba zika Unishika Yondipo hapo Nafarigika Mambo yako Mahaba yako Nomana natono noka we
Wana 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 Pale tulipo kutana Mikono tukapeana Macho ya kati zamana Wana 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 Pale tulipo kutana Na wakubadilishana Nafsi kukubaliana
Please entertainment DJ
Hold the play button Cause this This is A true definition Of
Dokuzi Kidona ni ufio Hengo alisema Marathi Yeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona Rapi Ameni banusura jeuri sina tena wendo ganzi menimaliza hasira siku ukisema nidekeze nilewaze washushuke wanyamaze nikinunga nibembeleze usinipepe nipulize waume washituke roho zao ziwaume mini pike ule chote unenepe upendeze
wanawana wanawana pale tulipokutana mikono tukapeana macho ya kati zamana wana una wana wana wale tulipo kutana na makubadilishana
na kusukumaniana DJ Sejwa
eti Amina dua zimeitikiwa hashtuti nije kupa mali yako
Mofanya hima mwenzako nimezidiwa Maututi nasubiri tiba yako
na nisipo kuona la raha nakosa situlii paka unikumbate dali
kiranga chote ni koma ukianza tia shuhuri kuisha yangu habari
eti unanipenda mi unanitaka pia unaniamini na umeniridhia
oh unanipenda mi unanitaka pia unaniamini na umeniridhia nasubiri tuachane
Tasubiri sana, tasubiri
oh, tangoja
Tasubiri sana, tasubiri
Wanasubiri tuachane
Tasubiri sana, tasubiri
Ute nikiti mbae
Tasubiri sana, tasubiri
We are the Freeze Entertainment DJs Where you find the best of the best mixing DJs
Konjiwa wakufuwa Oh baby Vyachaku chaku vita nifuja
Oh baby Miwapwa nitawa wangunya Oh baby Benzi laili sito imunya
Na moyo nimesha weka kwa kunanga Kwa na jisumba kukesha kwa wakanga
Kuna baro na precious tawashuka
Kapia unaniamini na kuniridhia
unanipenda mimi unanitaka pia unaniamini na umeniridhia
nasubiri tuachane
subiri sana
subiri sana
kesho
subiri sana
sendi kijani
Bado na hasira, bado nimechukia, bado na kinyongo Moyo wako ulishazira, bado unaninunia, hivi bado na usongo Kusema bora tuachane, ndo kauli ndo nyuma Kila nikikumbuka sitafutane Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka Tusijuane, nisema kwa siri Naona najuta usinitukane Namba yangu nyingine usijifute Sipendi, tuchukiane Naugua, kila nikikumbuka zamani
I miss you
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 mapenzi ni kama mmea, hauchepui mwogo pale pasipo mbolea. Vilikushinda vidogo, hata vya kunitetea vikaondoka vifijo, nderemo zikapotea.
Njia ya moyo ni mwangu, wewe ulijaza mimba, nikupe pole mwenzangu, pengo lako limezibwa.
Kuendelea na wafuga kucha, inasidika na huda kili kiuzile. Oh, ila tambua kama liza mucha, twazidia na ukubwa nyama ile ile. Sipendi tuchukiani, yapo najua
quiero ya le yo muy amor ya soa penzi kwa beru
mwenza conmigo lo chequele cuando le la ugulia cuando puerere se me ofenda yo puta con la chequele que ya me curo magia aunque yo me temele a mi la uruma una ni chuza.
Okoro waito, you dey give me banana, your love is tanana. Nacheza kwaito, okoro waito.
My baby twacheze shana, hey. Tunashikana shikana, tunacheze shana, che che che. Rumba, che zina toka che che. Tukigusana gusana,
hey. Unapenaga chocolate, ma vanilla nella, tam tam sweetie, ikichenga karocha mila, penzi kule sauti watupai, kubali pambe moto, kama mafuta kwa karai, okay. Na uliva katoto ito, to, leo mpaka koko iko, ko, geto ni kulamba mwiko, ko, saka fadi kwa taniko, ko, ko, niko, ko, mama taniwa,
nikumeshe,
ya leo kiboko,
nikumeshe,
imeziti utamu,
nikumeshe, she, she, kumeshe,
asa kukwacha we,
saweza,
nende kwa mwengine,
saweza,
teori sina,
chisi twa, chese, shana,
tunashikana shikana, tunacheze shana,
che che che.
Rumba, che zina toka che che. Tukigusana gusana, na kakara zako kinkiri, kinkiri kakara, yo nani malizaga,
na kakara zako kinkiri. Love your kikiri,
kikiri, kikiri, kikiri, kikiri,
kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri,
kikiri, kikiri, kikiri,
kikiri, kikiri, kikiri,
kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, kikiri, nimekuona toka jana, sasa patumikutana. Kila kitu baby we are gonna do.
Upendo, 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 siyo maji kiguni. Upendo, 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 siyo maji kiguni. Upendo.
Kwa kichwa ni mwezenu siwezi
Naidandia, naikula kavu kavu na misamba soti. Umanulia, aichani mpaka nyavu. Tudele suki, kulia,
kulia.
Atakato mie sawia,
sawia.
Na makashe, kivibagia. Echa chanu ni mwagia. Yo. Baby, kwa galanyo, kwa galanyo, kwa galanyo, baby. Mukwano nkula wazako, kula wazako, kula yo, baby.
Kigotea mimi kipindi sonacho geongea mwili wangu rochorocho na nyongoyea chungu nilichopika wamepakua wenzangu huruma na pukutishwa wamechukua tongangu na kitabu chetu cha mapenzi kurasome chana chana hazisome kitena tenzi zimepoteza mani
mpofu moyo wangu ulishindwa ona ukuandikwa wakwangu liwe nikaba nalitewa
kachukwa kisoya na naukwangwa moyo wangu unaumia
kwa ruha. Yawani moyo wangu unamumia.
Langu tatizo nachuna najimaliza. Mina kesha kumuwaza na wewe seka lake jina. Oh, jina. Oh, basi kwa unyoke najikaza niache kulia. Mana kwake bahati sina. Sina maumivu ameipora furaha yangu. Amekwenda nayo na zangu mbivu zimeniozea. Hasara kwangu. Yatapita mpofu moyo wangu. Ulishindwa ona kwani kwa wangu.
I'm on the this time feeling. I'm on a special feeling. Baby take a shit. Baby just a shit. I'm on the this time feeling. I say na sweet good feeling. Yeah, baby take a shit. Baby, just cash it. Your body so fly, no need visa. You dey make me go loco. Yeah, your body no fire. I'm a licha, check a mora. It's a biggie heavy something when you roll it. Make I take my time to control it. Ain't nobody bad like me. I say nobody can stay like it. Oh yeah, love you all your waist. Baby, just cash it. After the party. Say we go to my place, go to my place. Love me all your waist, oh. Baby, Jack, I share it, oh. And after the party, say we go to my place. Make it all day, go to the. I want you 100. Baby, make me come, buddy. Now you get our body. Make you go to my place. And I care for your mother. Gonna make you overcome my death. I'm on the this kind feeling. I'm on a special feeling. Baby, check a shit. Baby, check a shit. I'm on the this kind feeling. I say that sweet good feeling. Yeah, baby, check a shit. Baby, check a shit. Love me on your waist. Baby, Jack, I should be. After the party, say we go to my place, go to my place. Love me all the way, too. Baby, Jack, I should be. And after the party, say we go to my place.
Oh, my love, when I want to cry, I know ways into you. I go close my eyes, start to dream of you. And when I want to die,
Jason, but
oh my baby, hope you never leave me. Leave me when I need you. Leave me when I need you the most. I'm craving, yes you know I'm craving. Craving for your body. Yes you know I want you fine. You're the somebody's son. Since that you was sick on find me. Now I went on and you fall. Ah, when you are not in tamani. Oh, baby, lonely. I'm so lonely when you leave me. I just need you by my side. I'm so lonely. I need love.
marhaba, marhaba habibi, tunakoma mangala kupachua. Oh, mahaba, mahaba ya nzidi, kindi muchanga cha kuchachua. Damu zaituni, tundala peponi na lila, gemu ya sakafuni, tunadundisha na kipira. Napewa penzi sabuni, inalo ntakasa madhira. Unitahani hayuni, mkali watatu bila. Upepo wa pwani, umenipeleka bara. Niongoze usukani, kwenye penzi barabara. Wakati wakotamba
Ashua, hey. Ashua, Ashua, Ashua.
Onge baby jishongo ndoe
Ashua, hey. Ashua, Ashua, hey. Ashua.
Na roza uzi wa ume
Ashua, 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 Ashua.
Lolo.
Ashua, hey. Ashua, Ashua, hey. Ashua.
Tumachume mafaka shume.
Kweli mambo mazuri hayataki haraka, haraka. Kwa dua nimesubiri, nimepewa nilichotaka, nilichotaka. Penzi nina linogesha, nampa mchichare, nono vya kunenepesha, sambusa ya nyama tele, kisha na mchangamsha, na mcheze ya segere, mwale kujinenge musha, ukuna piga kelele. Upepo wa pwani umenipeleka bara, wewe wangu usukani, kwenye penzi barabara. Wakati wako tamba oh baby dear, oh baby dear, before we gotta go. You're my love and light, love and light. Mweza kumye, upende lako. Nanga haipai, haipai. And I just wanna love you. What you do?
What you doing?
Where you at?
Where you are?
Let's go out.
Let's go out.
To a party, my baby. Tell me what you doing?
What you doing?
Where you at?
Where you are?
Let's go out.
Let's go out.
To a party, my darling. Just be the way to do 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 do. Be the way to do
do do do do do do do do do.
Hatua cha
ada. Kinachotaka sanafsi ubasi sabuni. Kwangu siwe na wasi, nishaacha uhuni. Ada, kama moyo jiko basi, wendo wangu kuni. Mapenzi soka, nipe pasi, utie nyavuni. Sena wasikutishe kwa jumbe zao zakata. Mindo kama tiku, hapa jimbo umepata. Mahuwa nitashidi, na baby unayajua. Siwezi fanya ya shishi, uchebe kukubutua. Wambie na ipilisi, kutu wanajisumbua. Ufu paka shingwa fisi, waupaka utawaua. Dodo, dodo,
nime ukota dodo na mjani wake.
Nime ukota dodo,
nitae mkira nishauli sake.
Simba nimelipata dodo,
nime ukota dodo na mjani wake.
Omi mwezenu to,
nitae mkira nishauli sake.
Na nitawacho
Kibe kutoka CCM chama sio chama kingine.
Kibe
kibe
kibe, kibe.
Ameshinda mwingine kutoka chama kubwa chama sio chama kingine.
Oh Zanzibari Usemi mwingi chagua aendeleze ilani ya chama. Zanzibari yetu yekaja kuinyanyua. Useni mwinyi mikono salama. Ye ata
aendeleza mazuri ya kesheni.
Utawala bora.
Utawala bora uchumi na amani.
Ye yeah, yeah, ata
aendeleza mazuri ya kesheni.
Zanzibari
Hivi kumbwe wako nani wewe.
biashara. Uelewe kisi kumburusi wewe.
Wadala mubaki dala, mwezio mimi kibunja. Haufai kwa kafara, sipuzi wewe nipunja.
Umeivesha ubazazi kwa mapana na marefu. Usona kazi, sio ndala wala peku.
Ondo ondo mlezi wa wana, webu degezo wazo. Walipengo binti mwanya, chuchunge kwa kudonyo. Oh, leo nikome mwenye kiranga.
Mwenye kiranga.
Uja nijua vizuri, litimbwi nilavanga.
Mwenye kiranga.
Oh, leo mbona umea bananga.
Mwenye kiranga.
Ni maskini jeuri, sitegeme imadanga.
Mwenye kiranga. Mauza uza, we mwana mauza uza.
Mauza uza.
Mauza uza, we mwana mauza uza.
Mauza uza.
Tuwa kukusiwa kwenu, wani mwengu tutakufunza.
Usonoga kwa chumvi wala magadi.
I'm crazy.
maridada. Tunaweza, no problem.
I'm a superwoman. I'm a superwoman. Yeah, superwoman.
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 Ujasiri silaha yetu. Kujituma ndo sana.
Mwanamke sotu vipodozi na vipicha vya kichokozi. Sikuizi mwanaume anapenda mwanamke ajitume na chape kazi.
Sasa tunaka vikundi vya kusaidiana, vikoba vyetu ushindi tunakopeshana. Kubwa kwenye uongozi tumepata mtetezi, Mama Samia oye.
Wanawake uvuvi, uwalimu,
urubani unahoga,
huda kitari baba, uwasikari mama. Yeah. I'm a superwoman.
I'm a superwoman.
I'm a superwoman.
That's what I am.
Yeah, superwoman.
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 Yeah, I'm a fine thing. Yes, I'm so exciting. Hustle for my own, don't care about fighting. You know I can be queen and also be king. Superwoman, give me that championship ring.
Nianza changa changa kamtaji kangu chakanga. Biashara ya genge kanipatia kiwanja. Sasa na shishi food, kifupi life is good. Na namba hizi kibanda.
Aya, kina dada wote msilale.
Msilale,
msilale.
Piga makofi kwa Mama Samia. Piga makofi, piga makofi
DJ
kwa
raisi
wetu. Makofi, piga makofi kwa Mama Samia. Eti tuampenda
Samia,
tunamzimia
Samia,
anamchapa kazi
Samia,
tunapenda haki
Samia,
tunampenda
Samia,
tunamzimia
Samia,
anamchapa kazi
Samia.
Ninaringa mimi kuwa Mtanzania. Tumepata
bona biso elinge banda.
Kepa na biso bayuma bakota kate.
DJ Silva.
Jaba point. Jaba point na kati ya bilete. Soda. Soda mundu kia
kwa. Na kepa kajuma na kuti bapeti boteka.
Na kena mabono na moni bapeti boteka. Bamba, bamba.
Riziki yake ya sara. Kwacha kwacha na kwenda na kwenda. Sija kubali kudanya ingo maisambi. Na ndoto za linache sija penda sija penda. Alie kupa kigonda mietani pakumbe. Nipate ntoke patupu. Siku nzima ni ambulie buku. Usiniulize na shije mjini. Niokote machupa ni uze sisi. Kidanga jamani ya cheni. Iwe konda ka ubungo migo migo. Baba baba zitikie dua zetu waje pate magari 687 tuwe Gucci Fendi na mi Prada wewe
acha kumwela Mungu habagui na wapa hadi gedere
wewe ela chafuta ela
wanakugara wata kuheshimu mbele
nipate ntoke patupu eti siku nzima ni ambulie buku usiniulize na shije mjini. Oh, 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 kupe taarifa mwenzangu. Yamenifika kwako we mwanamke mwenzangu. Sema oh, 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 kupe taarifa mwenzangu. Yamenifika kwako we mwanamke mwenzangu. Wanakwa nalalamika ila akija nyumbani eti hujui kupika. Kula kwako hatamani wangu kalipenda tembele toto laini laini. Shoga umenyimwa upole tajiri wa kisirani. Na samahani samani mwanzo nisikujitambulisha mimi nani mie ndo mke mweziweke nyumbani tena nimemganda mumeo kama kichwa na kisogo sina ubaya
sina ubaya
nikichukia
sina ubaya
sina ubaya nikichukia
kusikia. Squeezy kushia mamwana no fashion kwa wanawake. Itahidi chunga sana mweza ngusi ya chike snowbaya.
Snowbaya na
we nikichukia snowbaya.
Snowbaya na
we mweza nikichukia snowbaya.
Snowbaya na
we nikichukia.
Twende na che, na che, na che, na che. Kichina, zungusha kiuno chako. We kichina, zungusha kiuno chako. Kama shepu huna, pambana nali yako. Kama huna, pambana nali yako. Nasema masha zungusha. We zungusha, sasa wanjara zungusha. We zungusha, adija kopa zungusha. We zungusha, mama dangote zungusha. We zungusha, mama. Eti nani sija mtaja jacheze na mimi. Na kama mzuka umepanda tuende paka chini. Eti nani sija mtaja jacheze na mimi. Tuende chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Apo kati chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Na kulia chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Kushoto chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Mama tuende na che, na che, na che, na che.
Na che za Diblo one touch.
Nasema ay, mama, ay, mama, ay, mama, ay, mama,
ay.
Anda bese, anda bese, anda bese, anda bese, join it. Mama, anda bese, anda bese, anda bese, anda bese, join it.
DJ Silva, the mix killer.
Freeze Entertainment DJs.